Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Galgalakisa, Salama Folakajal Kabianga Sasadit, Metr Bandi Kurasagal, Dick Demishan if Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajalka. Mudela Mabarakumala Mafkurajafa Gof Yokanen Saganta Ken Yurduftan Agifatoni Kenya Tamultan, Kesu Mesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Babarotole and Sora Halaketo Rasantima, Udor Kamukesa Gambian, Biti Africa, Gambia, Arsena Hujete, President Gandhi Dami, Lama Huju Jacha, by Flano Hujirabufat, Matadu Kesako.
Namoni Mandam Farashoro Kesumara Teatar Amanamurti Federala, Ethiopia Teatan, Udu Abu de Gabasak Amna, Inna Ayana Recha Wagakana Umata Miliona, La Commandro Teatunder Gagis at Adanut Agassi Du Bisnejra, Garaboda Eata, Angatum Rosaganta Kenyat, Nuolin Trajana, Amagutuma Udu, Sora.
Ministeri Haja Ala America Hidamut Gafatama Congressi Federala Oromo, Dr. Marara Gudina Ratikale Yadken, Akodima Minister Haja Ala America Jedetik Abamun Dr. Marara, Wanamiad Deset.
This arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia.
Akanjede Oduhiman Kunenik Abitin Tunene, Nami Ethiopia, Amale Yadaka Kakabu, Rakenak Garagara Kesijra Chusa, Agarsis, Isuma Kalbithi, Nale Hagdurich Ala, Jenet Ala, Gararokotana Akde Bifananutolch. Seri Mudam Suka, Bahileni, Mirganama Ethiopia, Dikese, Yad Garagarak Abachu, Namur Wufakata, Wankan Akadansa Ilalu Jirajet, Doctor Mararan, Amale Hidajra, Finfinet Hidajra Chusa, Kubum Kamna, Dide Sinamu, Esatak Hidamefi, Malke Sakjur Matin Ben. Kamkhani Namoket Gafataman Bureau Communication Ethiopia, Doctor Nagari Lencho Jereti, Doctor Mararani, Ser Lapsi Mudam Su Ethiopia, Bafat Chapse Fidame, Ragan Jiruleni, Labile Sera, Ega Chujiraj Chun Gazit, Esota B. Alajiranit, Dafim Finet, Wanjiratim.
The detention of Dr. Marara Gudina is related to the state of emergency. There is the provision in the state
Akanjar Dr. Nagarin, Hidamun Dr. Marara, Dubi Seri Labsi Mudamsu, Walkabate Seri Kunin Partile, Biyinagar or Wanjedani, Itemuranin, Walar Gufi Huji, Biyinagar or Twalin Hujachun, Sera Mithijed, Tanach of Sefidam, Ragajura Mud, Abile Sera Rahega Chujiraja, Mutuman Ethiopia, Serfla Nobi Yasaji Jiratin, Partile Siasa, Walilin Hujachufi. Marit Jirajer Tatule Adonavi akkan hidhamuu jiru adutti gaafatamtootii paartilee akkan hidhamuu jiranu mariin tun hin taati jennaanin Dr. Nagarin dubbi jirtu keessa hubachuu wayyaa jedha nami hidhame jechuun nami tokko hidhame jechuun itti gaafatamtootii paartii mormituu cuftii hidhamanii jechuu miti jedha paartilee siyaasaa shantam qabna akka seer kan hujii roolchan irratti komaand postiin wal dubbachuu jiranii jedha Dr. Mararaan ammallee hidhaa jira bulchootii Itoophiyaalleen diideessanii hidhiitii namatti hin dubbanne. Biti Afrika Gambia Gambian Arda Presidenti Harak Abdi Yaya Jama Namagani Didami Lama Chala Bitana Bulcha Baiti Amma Hujira Buet Namidibini Tidabre Hujitanam Tigafatama Party Murmitu Adama Boro Titidabre Flano Diotana Kanan Yayemoi Ako Commission Flano Bisuni Jeduti Baron Flanotan Harka Afurtami Shaniti Moe Yayana Mo Arka Sodomi Jargate Mama Kande Namijadan Nam Sade Sotai Arka Kuranis Torba Argate Akitigafa taman komishini flanno Gambia jedutti jamani mo ame jede abamo e dabar sufadanda flanno Afrika ratti akana mo ame jede nam flanno agana karum nagati wali dabar su agammat guddon dagen presidentin Gambia kunam gan shantami tokkoti bitan ganda diddami lama caal bulche marro afur mo e jede labseta tulle flanno inne mo e jede sunen akaba bulchoti gargarati fi Human Rights Watch fallen jedanitti flanno ser flanno guttemit Tokuma Mutmuta Ummat Nigeria Gama Kabat Milishoti Islamumma Nam Hiddur Rafit Ejren Nisani Rabale Site Karkars Dollar Billion Toko Gan Rufkes Ken Nufwada Galef Milishoti Tuni Gan Torbekesat Nam Kum Kurani Shani Fitte Million Lamich Albaga Chift Itanan Karkars Ummata Tokuma Mutmuta Peter Lundberg Hawasi Adunya Rakko Ummat Kana Beke Karkaruf Malaysia De Yatef Motuman Nigeria, Milshot Boko Haram, Tanam Hiddu Fitetin, Kabene Namal Nam Rabar Bade Site Yolenama Guman Nembar Nota Tigurate, Badda Gamojitin Galatin Kana Humatira Wuf Male Dulutira Lolutirale. Tamantan Jakasujetan Turadoni VOA Saganta Fano Romoti. ዶናልድ ትራምፕ ከፕሬዝዳንት አሜሪካ ታው ፍላታሚ አማጂ ዱፍት ከሰ ሁጂ ጀልቀባ ሀጋሲቱ የሞ ካቢኔ ሁጂ ተወሊን ሆጃ ተቀጠፈቹ ጅራፍላቹ ጅራ አመሌ ጀነራል ወራና ሁምን ገላን አሜሪካ ካዱሪ ጄምስ ማቲስ ሚኒስትሪ ቲስ ወራና ተልቼ ፍላቴ አከሴር አሜሪካ ቲ ነሚዱሪ ጀነራል አሜሪካ ታየቲን ሆጀቴ ውጂ ሱንዲ ሴቲን ገነ ተርቦቱ ሩማሌ ውጂ ኡማታ ካከና ከናቲን ዴቡ በርኩም ተቆፍ ድብ ሰጋሊፍሽን ታማከሴ ሴሪ አከሲ ተቆባይ ሴሪ ከናሌ ኮንግሬስ ሙርቴስ አመሌ ሴር ከና ጅጅሩ ደንዳኒ ጀለ ኮንግሬስ አሜሪካ ታና ሙርቴሱ በሌ ጀደኔቲን ኤገቹ ጀል ዶናልድ ትራምፕ ከለዮዩ ኡማቲስ ፍላት ገላቴ ፈቹፊ ጎድን ኦሃዮ ማጋላ ሰንሰናቲ ደቄ ፍላታሙ ናመካና ላብስ ማት ማት ነምኩነኒ አከማቃ ሃሪያም ባፍተቲ ሰሪህ መራቱ ጀደኒን ነምገነጃ ተሚ ጀሃ ውጂታና ሆጀቴ ወራን ራቂ አፍጋኒስታኒ ፍሉ አከካ ከስሎለ ሰነቲን አሜሪካ ከኮንግረስን አሜሪካ አመለ ኢራን ገን ኩደነን ዱፉ አዳብ ሙር ኢራንን ቱነኒ ሴር ማሌ ጀቴ ሃሎ ባው ፍዳደት ታቱለ አሎማኒ ነክባት አመትን ዱበን አካ ኦዱይማ ሚኒስተር ሃጃላ ኢራን በርሃሚ ገሳኒ ጀዱቲ ኢራን አኩም ዱሪ ጀተ ሴራ ዱኛ የፉዳቴ ሱኒን ብሉ ጅርቱ ታቱለ ቱቃኒ ጀናን ለክፍት ገሳሚ ነሞ ማኒን አካ ሃሎ አክባ ማቲን ዱባን ኢትጋፈታማን አማንቲ ኢራን አያቶላ አልካሚኒ ኢራን አዳቡ ጀቹን ሴሪሲ ነሲን ዱረቲ ሁጂን ኑክሌር ወራን ረጣ ዱኛ ወሊጋልቴ ጨብሱ ታቲ ጀደ ዱበት ተሶ ሞቱማ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ከሰተር ዳናምኩም ዲብላማት ህሪር ባየቲን አከቡልቻን ጎድን ኢሳኒ ማጋል ጃካርታ ሁጂ ረቡ ጋፈቹ ጅር ጀሪኮኒን ሂጃባ ዳዲ ነቀቴቲን ህሪራ ወሊያም ፕሬዝዳንቲን ቢሱኒለን ወር ህሪር ባይከናት ገድባየቲን አከ ጀሪ ህሪር ካነ ነጉማን ፍጣቴ ቃየት ተቸው ጋፈት ህሪር ካና አንዱረቲ ፖሊሲን ናማኩዳን ቀቀብዴቲኒት አከሁዲማን ፖሊሲን ኢንዶኔዥያ ጀዱቲ ጀሪኮኒን ሞቱማ ሴራን ፍለታም ሁምናን ገርገልቹ ፍትዱፍ ቡልቻን ጃካርታ አካ ሄሬድ ተባንኩኒ ፍላኖ ማሮ ለሜሶቲፍ ስላ ድርጎሙጅር አማንቲን ክርስቲያን ታቱሌ መቃ አማንቲ አባቶኮ መቃ አማንቲ ክርስቲያና በለስ ክርስቲያና ሜቲ ሙስሊማ በለስ የጀናኒቲን ጉራን አላ ደብርሂማታኒ ዲፈም ጋፋቴ አማተሞ ሁጂ ዴቢው ድርጎሙጅር ኦዱና ማፍቀብተኑ
ከነገይ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አባነ ደንጋ ፌደራላ ኢትዮጵያ ጉበቹ መና ሂዳ ቀሊንጦፍ ዱኡ ሂዳምቶ ተድግደሚ ሰዲ ላልጅሴ ሂዳምቶ ተሰደሚ ሰደትረት ሂማና ሽሮርከይ ሱማ ኤሴጅራ ሸከምቶን ኩኒስ እና ቆረናን ገገፈሙት ደራራ ሃማኑ ረትራወቴ ጀቹን መና ሙርቲት እየተነሩ ማን ሙርቲ ኦሊየኑ ደገፈቱሞ ሚሴንሱ ተቡልቺን ሰገሬ ሞርሚቱ ዱራኒ ኬሳ ለሞተ ሰዲ ወለበገዲ ሴጅራ ጀደመለስካቾ አማሀ ፍንፍነራ ሀገየ ድግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍ ሰደት መነ ሂዳ ቅሊንጦ ጉቡዳን ልቡነ ሞተ ድግደሚ ሰዲ ገላፈተኒ ቀበኛ ቀርሺ ሚሊዮነ ሄዱት ሸለገሙ መንጫ ሰንጀቹዳን አባነ ለንጋ ፌደራላ ኢደምቶ ተሰደሚ ሰደት ረት ሂመናዲ ሴጅራ ሀርአ መነ ሙርቲ ፌደራላ ደሜ ልደታ ዳደቹ ቁደሰል ገፋረት ሂመናን ዱብሳን አገይስፈሜ አከጀደት ሸከምቶኒ ሰደሚ ሰደተኑ ሴረ የካ በረድ ኢበኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ጃበይፍ ከየተ ሰደሚ ለመረታ ኤጅሩ አከሱማስ ሴራ ፈረሽሮ ኬሱማ ከያተ ሰዲ ሄርከየት ቶክ ላም አፍሪፍ ጃር ዋንደደርበኒፍ ሂማተማኒ ጀዳ ሂዳምቶኒ ሶዶሚ ሰደተኑ ኤርገማ አደብሊሱማ ኦሮሞ አልሸባቢፍ ግንቦት ቶርባ ፍደቹዳን የከመኒ ሩጀዳ መነሂዳ ቅሊንጦ ኬሰት ሆከረካሱዳን መነሂዳቲ ሚሊቀኒ መነመሬ በከቦተ ኡመታን ሾሮ ኬሶ ተጀዳሙን ከንየከመን አደብሊሱማ ኦሮሞ አልሸባቢፍ ግንቦት ቶርበት ደበለሙ ያዱዳን አማጂ ሰደቲ ቀቤ ሚሴንሶታ ፍለተኒ ጎድናሌ አዳዳ ራወልት ቀበኒ ኢጃሩዳን ሶቾ አቱረኒ ጀዳ ይመናንሱን ይመተምቶተ ኬሳ ይመተማ ቁጥሰ ደፋ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ሂነርገሚን ሀፉ መንምርትቻ ሁበቴ ጅራ ማሊፍ አከን ያንጋፊ መንምርቲ በከቦ አመነ ሂዳፍ ዴሴን ዱኩብሰተኒ መነያላ ጅራቹቱ ኢፍሰሜ ይመተምቶን ሀጊቶኮስ ያደሳኒ ኤሱፍ ጋፈተኒ ጨራ አርገተኒን እና ዱበተን ቆረናን እና ግጌፈሙት ደረራ ጭማን ረገው ዱበተኒ ረጋሳን ከነን ለድርቅ ሲፈመኒ አከታይ መነሙርቲት ሂመኒሩ ኬሱማ ሂመተማን ቶኮ ደርጊዳን ደረራ ሂደምቱ ተረትራ ወተማቱሬፍ ለመተ አከረን ዴቢ አምነ ጀደሚቱ ኑረትራ ወተሜ ጀደኒ ሚዳሳን ረገ ስራ ቪዲዮን ከይቃምኒ ወለባ ከቆራቱ እየተንስ መንምርቲ እየናሳኒ በረይፈማን አከዴ ፈተን እትሜጅራ መንምርቲ ጃስ ሙዴ ኩዳፉር በረኩመ ለማፍሰገልት በይለ መከብሮ ከኔ Gama biraatiin miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaaleewuuf kan samaayawi paartii obbo Yeeshuwaas Asaffaaf miseensa paartii ta'uun kan hin beekamne obbo Abrahaam Salamoon irratti himannaa dhiyaate manni murtii gadaanaa mana murtii waliigalaa ka federaalaatti oliyyannaa dhiyeeffate namoonni kun himannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuun barbaachisin walaba gadhiisee jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:40 as nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:40 ta'ee jira. Walgahii hayyootaa qorannoon waa'ee sirna gadaa irratti dhiyaateen kan jalqabe deemsi sirna gadaa akka hambaa aadaa hin qaqqabamneetti intangible cultural heritage galmeessuu dheengadda milkiin xumuramuun isaa ni yaadatama. Sirna gadaa UNESCO'n galmeessisuuf ulaagaalee barbaachisan guutuuf hojiiwwan hojjetaman keessatti qaamonni mootummaa hayyoonni gadaaf beektonni qooda fudhatanii jiran. Kaleessa biiroo aadaaf turiizimiirraa qorataa olaanaa akkasumas beektota Oromoo dhimma sana jalqaban keessaa dubbisnee turre. Har'a immoo ministirii aadaaf turiizimii Itiyoophiyaaf dhaabbata saayinsiif aadaa tokkummaa mootummoota UNESCO'tti fuulleffannaa namoota dhiyeessa.
Kabiyyoonni gara 24 itti hirmaatan walgahii waggaa UNESCO Finfinneetti geggeessame irratti sirni gadaa akka hambaa hin qaqqabamne kan dhala namaatti galmeessamuutti sagalee kennameen sagalee guddaa argachuudhaan raggaasisame. Sirna gadaa galmeessuudhaaf sochii godhamaa ture keessatti abbootiin gadaa, hayyoonni Oromoo, biirooleen kan aadaaf turizimii Oromiyaa fi kan ministirii aadaaf turizimii Itiyoophiyaa qooda fudhatanii jiru. Sirni gadaa UNESCO'n galmeessamuun akka aadaan Oromoo ganamaa fi dimokiraatawaa ta'e kun sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti beekamu uummata Oromoo fayyadurra taree biyya Itiyoophiyaaf hawaasa addunyaa kabiroofillee akka fakkeenya dimokiraasii ta'uudhaan tajaajilu kacarraa bahunutu dubbatanii jiru qorattoonni dhimma kanatti hirmaatan. Ministirii aadaaf turizimii Itiyoophiyaa jala ka jiru abbaa aangoo qorannoof eegumsa hambaalee aadaa keessatti hayyuu antirooppooloojii aadaa kataanii fi sirna gadaa UNESCO'tti galmeessisuudhaaf garee ministiricha keessatti dhaabbate kan hoogganaa turan obbo Gazaahiny Girmaa hojii waajirri isaanii hojjetaa ture ennaa ibsan.
Kan yemmaayidaasas alama qabu qabs hono indimmazaggab ba UNESCO indimmazaggab ka 2006 ammata mirat.
Hambaa aadaa hin qaqqabamne tokko sadarkaa addunyaatti dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa ministirii aadaaf turizimii Itiyoophiyaa abbaa aangoo qorannoof eegumsa hambaalee biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa wajjiin wal gargaaruudhaan sirna bulchiisa aadaaf dimokiraasii Oromoo akka ta'e sirna gadaa hambaa hin qaqqabamne ka sadarkaa addunyaa ta'ee UNESCO'dhaan akka galmeeffamu akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baatii waxabajji bara 2006 irraa jalqabee hojiiwwan adda addaa hojjechaa ture jedhanii jiru. Hambaa aadaa hin qaqqabamne tokko sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaa fi bakka bu'aa dhala namaa ta'ee sadarkaa addunyaatti akka galmaa'u filachiisuudhaaf galmeen ittiin filachiisan yookaan immoo nomineeshin faayil ka jedhamu qopheessuun akka barbaachisu ka dubbatan obbo Gazaahiny Girmaa galmeen kun dhimmoota shan of keessaa qabaachuusaa eeran. Inni tokkoffaan unka yookaan foormii UNESCO kan eegumsa sirna sanaa ibsu seenaachii dhufasaa kan beeksisu sirna hojiirra oolfama isaa faayidaa dinagdee hawaasummaa siyaasaaf aadaa inni uummataaf kennu akkamitti akka uummanni sirnicha eegee asiin akka ga'e sirni kun otuu bifa isaa hin geeddaratiin akka eegamee turu gochuudhaaf carraaqii mootummaan gochaa jiruu fi deebii gaaffiilee kabiroo kan of keessaa qabu ta'uusaa kan ibsu hunkatuu guutamaa jedhanii jiru. Kana gochuuf immoo qorannoo bal'aa barbaachisaa. Kanaaf jecha Oromiyaa keessa kanneen jiran godinaalee torba keessatti fakkeenyaaf Boorana, Gujii, Karrayyuu, Odaa Bultum, gara Amboo fi Baakkoo gadaa naannoo Odaa Bisidiitti qorattoota bobbaasuudhaan baatiilee lamaaf abboota gadaa fi abboota sirna kanaa kanneen ta'an uummata Oromoo irraa qorachaa turre. Ragaaleef fakkii sagalee walitti qabnee jirra. Lammaffaa immoo fiilmii seena galmeessaa yookaan dookumentarii waa'ee sirna gadaa ka daqiiqaa 10 qopheessinee jirraa jedhan itti fufuudhaan. Kabiraan immoo hambaan aadaa tokko sadarkaa addunyaatti naafaa galmeeffamu jedhanii gaafachuu dura sadarkaa biyyaatti akka hambaa aadaa biyyoolessaatti galmeessamu waan qabuuf jecha sirni gadaa hambaa biyyoolessaa Itoophiyaa taasisuudhaan ragaasa UNESCO'f dhiyeessuu isaaniillee dubbatanii jiru. Kana malees uummanni abbaan sirna kanaa uummanni Oromoo akka sirni kun sadarkaa addunyaatti akka hambaatti galmeessamu fedhii qabaachuusaaf gaafachuusaa kan agarsiisu uummaticha abboota gadaa hayyoota Oromoo bebbeekamoorraa mallattoo walitti qabuudhaan dhiyeessinee jirrallee jedhanii jiru. Sirni gadaa sadarkaa biyyoolessaatti ta'e sadarkaa addunyaatti akka hambaa aadaan qaqqabamne bakka bu'aa dhala namaatti galmeessisuun kun maal jechuu akka ta'e senna ibsan.
እንግዲህ የሰው ገዳ ስርዓት መመዝገቡ እንደሚታወቀው ከገዳ ስርዓት ጋር
egaa sirni gadaa galmeessamuun akkuma beekamu kanneen sirna gadaa waliin hidhata qabaniif dhalootarraa dhalootatti dabraa dhufan yaaliiwwan ogummaawwaniif beekumsawwan adda addaatu jira. Sirni kun galmeessame jechuun hawaasonni addunyaa yaaliiwwan muuxannooleef beekumsawwan kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kana malees hawaasaleen biyya keenya keessa jiran waa'ee sirna kanaa akka beekaniif itti gargaaraman taasisa. Walitti hidhata aadaa uumuufillee kun carraa gaarii ta'ee jira. Sirni kun akka hambaa addunyaatti waan galmeeffameef eegumsaaf kunuunsa ammaan dura caalaa jirutu kennamaaf. Dhaloonni haaraanis sirni kun sadarkaa addunyaatti galmeessamuu isaatiif itti hirmaachuudhaaf hawwii qabaatu. Sirni gadaa kun utuu qabiyyeen isaa hin jijjiiramin akka dhalootarraa dhalootatti darbu qooda gaarii qabaata. Uummata Oromoo irra dabre sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran mara kakabajaa argamsiisu kakabajaa kennuuf kun. Kana malees hambaan aadaa kun marsariiti UNESCO irratti ba'ee jira. Miidiyaalee yookaan immoo sabaayimaalee adda addaatiinis gabaasamaa jira. Kun immoo tuuristoonni alaa gara biyyattii akka seenaniif akka daawwatan taasisaa jiran obbo Gazaayin Girmaa ministirii aadaaf tuurizimii Itoophiyaa irraa. Uummatichi sirni gadaa UNESCOtti galmeessame jedhee akka hojii isaa xumureetti akka callisee hin teenyellee dubbatanii jiru. Barnootawwan waa'ee sirna gadaa hayyootaaf abboota gadaatiin kennaman dhalootaan baratamuun akka irra jirullee dubbatanii jiru. Hojiirra oolfama isaattillee hirmaachuu qaba dhaloonni haaraan jedhanii jiru. Waajjira UNESCO kan Finfinnee jirutti qondaala sagantaa hamba aadaa kataan obbo Geetuu Asaffaa Finfinnee irraa haalatti sirna gadaa UNESCOdhaan galmeessame kana ilaalchise akkana naan jedhan. Kanneen galmeessan kanneen biyyoota 24 keessatti walitti dhufan koree walitti dhufeenya mootummootaa kanneen jedhamani. Koree Intergovernmental Committee jedhamutu murteessa. Biyyoota 24 irraa walitti dhufuudhaan sana dura garuu Evaluation Body yookaan immoo qaama gamaagamaa kan jedhamutu jira. Isatu ulaagaan marti guutamuusaa gamaagamee galmee guutuu ta'e koree walitti dhufeenya mootummootaatti dhiyeessa. Miseensonni koree kanaa waggaatti yeroo tokko wal ga'u. Bara dabre Naamibiyaa keessatti wal ga'an. Bara kanammoo Itoophiyaa keessatti wal ga'an. Itoophiyaan biyyoota miseensota koree Intergovernmental Committee kana keessaa tokko. Bara kana immoo walgahichi biyya ishee keessatti waan geggeessameef jecha dura teessuu koree kanaati. Kanarratti egaa sirni gadaa ulaagaalee barbaachisan mara guutee jira jedhameetu dheengadda kan dhiyaate sagalee guutuudhaan raggaasisamee jiran obbo Geetuun. UNESCOon sirna gadaa akka hambaa hin qaqqabamne bakka bu'aa dhala namaatti sadarkaa addunyaatti galmeessamuusaa tiibooda maal gochuutu irraa eegama maal gargaara ka jedhuuf obbo Geetuu Asaffaa.
Waannawo nagar UNESCO migenyoo beenifit saayhoon waannawo nagar agarituwaa mitgabaa komiitimenti nu.
Dhimmi guddaan bu'aa UNESCO irraa argamu utuu hin taane cicha biyyattiin gootudha. Tokko tokkoon biyya hambaa aadaa isaa galmeessifachuu waadaa seenuutu irra jiraata. Aadaa koo eeggadhee kunuunfadheen tursiifadha jechuudhaan waan hojjetamuun irra jiru hojjechuutu irra jira. Gama UNESCOtiin kan gochuun irra jiru karaa faayinaansiitiin, karaa teknikaatiin, karaa maallaqaatiin akka barbaachisaa ta'etti gargaarudha. Biyyattiin waliigaltee sadarkaa addunyaa yookaan immoo konvenshinii mallatteessitee waan jirtuuf sirna kana eeguudhaaf kunuunsuudhaaf itti gaafatamutu irra jira. Eeguuf kunuunsuudhaaf itti gaafatama kana hojiirra oolchuu qabdi. Dhimmi Joonsuunis sirni kun ta'e hambaaleen dhaabbatoon kabiroon itti galmeeffaman akka eegamanitti kunuunsamanii tursiisamuu ta'uusaa obbo irran deebi'aa qondaalli UNESCO kawaajira Finfinnee jiran obbo Geetuu Asaffaa dubbatanii jiran.
Gama biraan ayyaana Irreechaa barana bishooftuu irratti kabajamuuf karoorfamee ture irratti lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Yeroo sana UNESCO'n sirna gadaaf beekannoo kenna jedhamee ilaalchitti kenname qophiinsaas guddaa ture. Mormii uummataa guyyaa sana ture irratti waltajjiitti ol ba'ee dhaadannoolee dhageessisaa akka ture dargaggoo Gammadaa Waariyoo Jaallanneen bakka jirurraa haasofsiistee jirti. Of beeksisuun jalqaba.
Ani barataa 2012 fi umriin 20 magaalaa Shaashamanneen jiraachaa ture.
Gaafa sana gara ayyaana Irreechaa bishooftuutti kan dhufte Shaashamannee irraa ture jechuu?
Shaashamannee irraa hiriyoota wajjin deemu. Kana dura irratti hirmaatee ndoo ayyaana Irreechaa irratti isa jalqabaa koo ture.
Maaliif amma dhaquu feete?
Akkuma beekamu waggaa guutuu uummanni Oromoo sochii hadhaa fi mormii diinaa ofii afoo dhaabbateetiin dhageessaa ture. Obboleeyyan keenyaa fi maatiiwwan baay'een irraa wareegame. Carraa kanatti fayyadamne ammootu. Ayyaana guddicha kanarratti mormii keenya guutuu addunyaatti dhageessuu barbaanna ture. Kanarratti hirmaadhe jechuudha.
Ati sa'aatii meeqatti achi geesse?
Ani halkan sa'a 8 magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee naannoo halkan sa'aatii 11:15 barii ayyaana irratti anatti eegale.
Karaa deemaa bultee moo?
Karaa deemaa bulee gaafatan. Carraa dursee deemuun hin arganne.
Kanaaf kallattii maan iddoo ayyaana sanaa dhattee?
Kallattiimaan akkuma konkolaataa irraa buneen iddoo ayyaanaa san deemne.
Gaafa ayyaana Irreechaa sana ganam gara hora Arsaddii sanatti uummanni yeroo yaa'e haalli ture attam maal yaadatta?
Uummanni akkuma duraanitti aadaa ofii yoodha ofii akkasitti kabajeedhaan gara hora Arsaddii kana deemaa ture. Achi gaafa ga'u yeroo jalqabaa kootillee ture baay'ee namatti tolallee ture. Uummanni hunduu sagalee tokkoon mormii mootummaa sanii qabu irratti dhageessaa ture jechuudha. Uummanni takkaa diqqaa guddaa illee yeroo osoo hafiin uummanni hunduu mormiilee dhageessaa ture. Akkasitti jalqabuma ganama barii irraayyuu mormitu ture ayyaana Irreechaa sanarratti.
Naannoo sana loltoonni akkana baay'atanii namni akkas baay'atee argitee beetta turte innaane?
Kanaan duras uummanni Oromoo diina haga funyaatti hidhatte. Afoo dhaabbatanii mormaa turanii kun faarawaa miti biyya keessatti. Gaafa sana immoo poolisiif bifa lamaa akka ture manni hundu argeera. Ka hidhatee fi kan hidhannetu jira. Ka meeshaa qabatee fi hin qabanne. Poolisiin Oromiyaa gaafa sanii irri baay'inni kan uleen qabanne iyyuu baay'ataa. Kuwwan ammoo humna gaaziidha. Sirriitti hidhateera hidhannoo guutu.
Egaa akka viidiyoo yeroo sun waraabame agarsiisutti uummata tasgabbeessuu fi yaalamaa ture. Uummanni yeroo sana maal jechaa ture?
Abbaa gadaa yeroo darbee turre ture yeroo sanitti. Nurraa kaasaa abbaa gadaa amma yeroo isaa irra jiru kan Bayyanaa Sanbatoo jedhamu. Nufidaa jedheetiin uummanni mormii guddaa dhageessaa ture. Isaanillee tasgabbeessuu fi haasaa taasisaa turanii uummanni ammoo hin dhageenyeen mormii guddatu ture akkasitti maayikii ofumaa dabarsanii ijoollee kennani.
Yeroo dhumaa ati olitti ba'uuf jette sana namni ture sun waltajjii tasgabbeessuuf yaalaa ture miti? Ati yeroo sana nama sana duuba moo cina moo eessa turte?
Naannoon sa'aatii aan waltajjii gubbaa ba'e naannoo sa'a 3-4 yeroo sana walakkaa uummataa ture garaacha uummataa keessa ture. Garumaa fuutti dhiyaadhee ture garuma fuulduraa san dhiyaadhee ture hangaa yeroo sana.
Maaltu uummata gidduuti utaaltee waltajjii sana? Akka dhattu si godhe sammuu kee keessa maaltu ture?
Yeroo sani aarii waggaa tokko guutuu uummanni keenya irratti wareegamaa ture san miidiyaaleen addunyaallee baay'atu ture jechaa dhageenye achittillee waan argaa turre sagalee keenya guutuu addunyaatti dhageessuuti carraa sanitti fayyadamuudhaaf garaa fuun ba'e.
Yeroo lafa dhaabatte uummata gidduuti gara waltajjitti deemaa turte loltuun si itti seen turre?
Gurbaa waltajjii tasgabbeessaa dursan isatu waa dubbatee naani loltoonni gara duubaa ilaalanii harka isaanii kutee tallus yaani harka isaanii wal gadhiiseetu akkasumaan bira darbe.
Isa kana siluma saganteeffattee kan qabatte ture moo egaa achi geessee yaadde?
Ani wanni sagantee fadhee ba'ee fooyitu hin jiru. Aariin waggaa guutuu biyya keessa ture saniin malee sagantaadhaan hin goone jiru.
Dargaggeessi bifisaa gara magaalaa wayyaa aadaa uffatee uummataanii maal barbaaddu waan akkas akkasii jechaa ture. Yeroo san ati dugda duuba isaan dhaabataa turte?
Hin dhaabanne. Ummatuma keessaa ol ba'eetiin darbeetu irraa fuudhan.
Maayikii yeroo harkaa fuutu waan jechuuf jette beektaa?
Sa'a sanitti ani miidiyaa addunyaa waan argaa tureef addunyaan guutuu haa nu dhagoo jedheetiin wooma yeroo sanitti na dhufe malee ani wanni irra qopheeffadheen turre.
Afaan Oromoo afaan Ingiliffaa filachuun kee maaliif ture?
Guutuu addunyaa haa nu dhagoo fi waan biyya keessa jiru fedhii uummataa akka hubatu kan afaan san filadhe.
Yeroo kana murteessite jechuuf deemte ega jette boodas waan hamaa si eegu sammuu keetti yaaddetta?
Ani yeroo sani aarii guddaa keessan ture waan ta'eef osoo achitti illee dhandhaaniiti ani wanni aadatu hin jiru homaa homaa natti fakkaanne jiru. Baay'inni uummata illee akka waltajjii gubbaa ba'e arge malee hin argine jiru ture. Uummanni akkitti na jalaa qabe baay'ee natti tole akkasitti guutuu addunyaa illee dhagayedheetiin abdadhee.
San booda maayikii sirraa fuudhan garati deemte mul'anne fiilmiin isaan agarsiisu.
Ani kallattiiman gadi bu'eetu uummatatti makame.
San booda?
San booda namoonni tokko tokko achi keessaan dhiibaniitiin isii hordofanii achi keessaa ba'e naan jedhanii dhiibbaa uummataatiin achi keessaa ba'e.
Itoo uumman akkasii hin jenne garuu achuma turte?
Achuma dhaabbachaa ture ijoollee dhiibee na baase malee.
Yeroo dhukaasii dhaga'amu sana naannoo sana turte moo baateetti?
Sunni hunduu karaa hawwatame wanti sukkanneessaan sun karaa hawwatame hagaan achi keessaa ba'e. Ani ba'ee karaarran ture yeroo sanni sagalee dhugaasaa dhaga'ee naannoo sanarraan fagaadhe.
Amma sana goote ega gadi uummatatti buutee dhaabatte booda waan ayyaade godhadheera jette moo maaltu sitti dhaga'ame?
Innaasani waan ayyaade godhadheera yoo xiqqaati waltajjii kanarratti fayyadameetiin addunyaan hundu akka dhagee taasee waltajjii jarri ofii qopheeffattee irratti akka isaan salphisetti yeroo sanillee na dhagaanne wanni akkasii baay'ee natti tole yeroo sana ennaa waltajjii sanarraa bu'u.
Eessarratti egaa shashamannee dhaqxe moo achuma dhokotti?
Sana booda ani yeroo magaalaa bee magaalaa keessatti illee hiriira irratti hirmaachaa ture uummata wajjin. Sana booda iyyuu bishooftuun guyyaa sanii akkuma jiru mormii irra ture gara galgalaa shaashamannetti hin gale.
Ammayyuu waan tokko nan taa'a ittee yaanne jechuu?
Ani kana homaa quban qabu akka miidiyaan gadhiiseeru noomaan dhageenye iyyuu seensa shaashamanne irratti hiriyootan kennaa jirteetiin ati miidiyaa akkana kana irratti arginee akkana kanaati jira naannoo gara manaatti illee hin galini naan jedhanii hiriyootan kiyya bakka naa qopheessiteetiin akkasumaan gara iddoo biraa nageessan hiriyootan kiyya.
Itoophiyaa kaatee biyya amma jirtu kana dhaqqabuudhaaf yeroo amma misi fudhate?
Irreechaan boodaan gara bultii kudhanii wayii achuma Itoophiyaa keessatti dhokadhee ture achi booda ija tokko wayiin ta'a akkasitti argaa danda'e.
Amma achi baatee kompiitara irratti sabaa hima adda addaa irratti gaafa of ilaaltu maal jetta?
Ani kun hundi dhugaa natti fakkaanne waan akkana ta'ullee hin seenne kanaanillee eegne.
Imaltuu kana gaafa kaatu karaa gaafa deemtu rakkina sirra ga'ee iddoo amma jirtu amma geessutti waan keessa dabarte hundumasaa waan gaafas goote sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maan godhe jetta?
Rakkina nurra ga'ee fi maaf akkas godhellee jedheetiin wanti gaabbee wayiitu hin jiru maaliif uummata baay'eetu hiriyootan keenya obboleeyyanii fi maatiiwwan keenya baay'eetu nurraa wareegame. Anis sila akkitti carraasa nargadheetti haa fayyadamu malee osoo achirra illee ba'eetiin ba'eeti aan homaatiif fakkaatu ture yeroo sanatti waan ta'eef homaan hin gaabbisne.
Biyya amma jirtu kana turtamoo iddoo kan biraa dhaquuf akeeka qabda?
Yoo iddoo qabsoon itti qabsaa'an jiraate ani sanatti illee makamuun barbaada. Yoon taane ammootu barumsa jiruun barbaada. Carraa kanaan uummata Oromooti wanni aan jedhamu tokkummaadha. Tokkummaa jabeessu. Biyya tokko taatettiin qabsoo itti finisaa jirti. Akkasumatti warri biyya alaa warri dhaabbilee siyaasaa garaagaraa keessa jiru tokkummaadhaan ta'ee qabsoo eegalama kana galmaan ga'uu qaba jedhee kanuma dhaansi biyya isaa.
Dargaggoo Gammadaa Waariyoo deebiin laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Ayyee isinis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.